kujua ni nani alichukua nafasi yangu, niambie ni nani, ni nani. I don't mind akiwa number one,
I don't mind
yewe number two,
I don't mind
ukimpenda kwanza, bora niwe tu.
I don't mind
akiwa yangu.